yari inkuru ya Jonathan Marcus tuje mu karere sentare inkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yatanguye kuburanisha urubanza rwa bamwe mu muryango wa Assinapol Rwigara bakurikiranwa ko ibyaha birimo guteza imidugararo mu banyagihugu no gukoresha inzandiko zitemewe n'amategeko mu ntaha y'icese y'uyu munsi abaregwa bahakanye ibyo byaha bibwe inyuma bakagaragaza yuko inyuma yabyo hari impamvu za politike zihishe umushikiriza manzi za arasaba yuko abaregwa bapfungwa by'agateganyo mu gihe iperereza kuri ibyaha rigikomeza ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucana. Yves, nimbunyumva urashobora kutubwira muri make uko urwo rubanza rwagenze?
Florentine, ndakumva uru ni urubanza rwabaye rurerure cyane rwamaze amasaha ageze ku 9 nta nubwo rurangiye kuko mukanya nibwo urebye bashoje mu gitondo kare habanje impaka ku nzitizi zatanzwe n'abunganira baregwa basaba urukiko kubanza gusuzuma niba uru rukiko rufite ububasha bwo gucura urubanza. Bavuga ku ngingo ya 99 ivuga ko abaregwa baburanishwa n'urukiko ruri hafi yaho bafatiwe gusa nyine izo mpaka zaje kurangira umucamanza yerekanye ko urukiko rwe rufite ububasha kuko ngo iyo ngingo irengera umushinjacyaha ikamuha ububasha bwo gutwara urubanza mu rukiko urwo ari rwo rwose rwegereye aho abaregwa bafatiwe bityo ahita ategeka ko urubanza kwifungwa n'ifungurwa rutangira. Umushinjacyaha yabanje gusaba ko urubanza rwakumvwa mu bice bibiri igice cya mbere kikabera mu ruhame naho igice cya kabiri kikabera mu muhezo.
Kuki none umushikiriza manza yasabye yuko urubanza rugenda gutyo?
Umushinjacyaha yavuze ko ibimenyetso byinshi afite byibanda ku majwi yafashwe n'abaregwa ubwabo bakaba bakajya bayahererekanya n'abantu hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga za WhatsApp. Avuga ko amwe mu majwi atakumvwa mu ruhame ngo kuko byakwiciperereza kandi bikaba byatera umutekano muke kuri bamwe mu bantu bavugwa muri ayo majwi. Ibyo byose rero byaje kwemezwa n'urukiko gusa abahagarariye abaregwa bagaragaza ko kumva amajwi bo batigeze babona muri dosiye zabo bunganira ari amahano kandi ari ukubasumbanya n'ubushinjacyaha kuko bwo ayo majwi buyamaranye igihe kinini. Ariko nyine byarangiye urukiko rwemeje ko ayo majwi amwe yumvwa mu ruhame andi akazumvwa mu mwiherero.
Tuzi yuko mu byo abaregwa bagirizwa harimo guteza imidugararo mu banyagihugu impapuro mpimbano ngo zarakoreshejwe ndetse no kubiba amacakubiri. Umushikiriza manza hari ibimenyetso yatanze mu ntahe y'uno munsi kuri ibyo byaha?
Yifashishije ayo majwi yagendaga agaragaza uburyo cyane cyane Adeline Mukangemanyi ni mama wa Diane yifataga amajwi ye akoresheje telefone akayoherereza abantu baba hanze agaragaza ko leta iriho yica abantu mu buryo ngo bukabije ngo cyane cyane abacika cumu. Avuga ko hari genocide iri gutegurwa ngo ibi byose bigamije umushinjacyaha akavuga ko bigamije gutuma abaturage bivumbura kuri leta. Bavuze cyane ku rupfu rwa Rwigara Assinapol ko uyu muryango we wandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique ukigaragariza ko Rwigara yishwe na leta y'u Rwanda ngo nyuma Anne Rwigara mu izina ry'umuryango aza kwandikira ikigo cy'ubwishingizi cya Prime Insurance agisobanurira ko se yazize impanuka ngo ibi byose rero bigaragaza ukwivuguruza k'uyu muryango n'uburiganya bugamije kwanduza izina rya leta. Ku cyaha cy'impapuro mpimbano zishinjwa Diane Rwigara bagaragaje uburyo n'umushinjacyaha bigaragazaga yagaragazaga uburyo mu gushaka imikono yabamushyigikiye mu kwiyamamaza hari imikono y'abantu bapfuye yashyizemo bagatanga n'imyirondoro yabo ngo hari n'abandi bari hanze y'igihugu. Ubushinjacyaha bugaragaza ko bufite pasiporo zabo zigaragaza ko muri ayo matariki muri icyo gihe cyo gushaka kwiyamamaza batari bari mu gihugu.
Hanyuma abaregwa bashoboye kuronka umwanya wo kwiregura byarangiye hafashwe ingingi?
Nibyo Florentine, abaregwa bashoboye kuvuga kuri ibi byose ubushinjacyaha bwavuze. Adeline yavuze ko amagambo yavuze mabi kuri polisi ubwo yazaga kubafata mu rugo yayatewe n'uburakari n'amarangamutima yaterwaga n'uburyo bubi yavuze ko uburyo bubi baje kubafatamo avuga ko ubutumwa bundi yabwohererezaga abavandimwe be nta kibi agambiriye ndetse n'ababunganira bacishagamo bakavuga ko kuba batarabwiye imbwirwaruhame nk'abantu wenda bari muri stade ngo bigaragaza yuko nta myivumbagatanyo bateguye mu baturage hanyuma uwitwa Anne we yagarutse cyane ku rupfu rwa se avuga ko akemeza ko se atishwe n'impanuka ko yamugezeho akiri muzima ko ahubwo yateraguwe ibyuma naho Diane Rwigara we yagarutse ku nyandiko mpimbano ashinjwa gukoresha mu gihe yashaka kwiyamamaza avuga ko iby'ubushinjacyaha buvuga byose ari ibinyoma ko we icyo azira ari uko yashatse guhangana na Perezida Kagame mu matora mu magambo ye yanzura agira ati mu kurangiza ndasaba Perezida Paul Kagame ngo aturekure je n'umuryango wanjye ibi nibyo yavuze hanyuma nyine ibyo kuvuga ku urubanza rwabaye rurerure cyane urukiko rutegeka yuko urubanza rusubikwa rugasubikwa rugashyirwa ku munsi wo kuwa gatatu n'umusibejo ubwo nyine hari hataratangwa ibyo bimenyetso bigomba gutangwa mu mwiherero
urakoze Ive
gihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye Mana uzandengere
ishamu bababa nami satana
ntandukanya n'urukundo wankunze nami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri bamuzandengere
ishavu mababa nami satana
arakoze cyane Titus Tassiani ati mpisha mu mababa n'indirimbo dutuye uriya muryango wa Rwigara utotejwe na FPDMI radi shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC uno munsi rwa mbere tariki ya 16 kwakira umwaka w'2017 dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 9 isaha ya Washington DC saa 3:00 n'iminota 9 isaha ya Kigali Buruseli Paris na Lausanne saa 2:00 n'iminota 9 isaha ya London ni saa 4:00 n'iminota 9 isaha ya Helsinki muri Finland ikiganiro twateguye uno munsi gifite ino nyito Affaire Rwigara FPDMI ikomeje kwiyambika ubusa muri kumwe nange Joseph Ngarambe ndabashuhuje kandi mu twihangane gatoya hari akabazo twageze tugitangira kino kiganiro mukaba kandi muri kumwe na bwana Jonathan Musonera munyihanganire kandi mfite ikibazo cya gripe nkuko muriho mubyumva muri kumwe kandi na bwana Jonathan Musonera umwe mu bagize komite nkuru mu ishyaka ishakwe RFM akaba kandi n'umunyamabanga mukuru wungirije waryo muvandimwe Jonathan, niba uri unyumva wafata mikro gasuza wari watwumva none tugatangira ikiganiro.
Urakoze muvandimwe Joseph, uranyumva?
Yego, ndakumva neza cyane.
Reka mbanze ngusuhuze rero kandi ngushimire cyane uburyo udutegura iki kiganiro. Ni ikiganiro kitoroshye, ni ikiganiro kirimo akababaro, ni ikiganiro kirimo ubugome, tugiye kwerekana ubugome bukabije cyane mu by'ukuri bw'akariya gatsiko ka FPR-BMI. Rero nkora nsuhuze abakunzi bacu kugira ngo baze dufatanye muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro kiremereye kandi barusheho no kuduha inama. Ndagira ngo rero mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha muri iki kiganiro.
Ndagushimiye cyane Jonathan, kandi nawe imigisha ikugereho. Twatangiye kino kiganiro twumva audio ya BBC, tunashimiye audio ya BBC navanye kuri The Rwandan, nayo nshimiye. Ivugwa uko byagenze kuri uno munsi w'urubanza. Kuri uno wa mbere rero tariki ya 16 kwakira 2017, hasi ku urubanza rwa Diane Rwigara murumuna we Anne na nyina Adeline. Muri kino kiganiro nk'uko twagasezeranije ku rubuga rwacu, tugiye kubagezaho tugenda ku kugira icyo tuvuga ku birego ubushinjacyaha bwamurikiye urukiko, no kubisubizo birumvikana by'abaregwa kimwe na wunganira. Mwanuvise yo muri audio ibisobanura neza, tukaba twongeye gushimira nyine abayikoze. Tukarangiza twibaza nako tugomba no gutanga ibisubizo, tute CFPR-DMA izagarukira hehe mu manyanga, mu mahano. Twagiye tubyamagana mu biganiro bishize, muri bukanga ikiganiro twakoze tariki ya 25 z'ukwacyenda hashize ibyumweru bibiri gusoroye. Tuvuga tuti Kagame akomeje gutoteza umuryango wa Sinapol Rwigara yahitanye. Tuvuga ko nyuma yo guhotora Sinapol Rwigara aho hari kuri 25 rwose z'ukwacyenda, murumva ko hasishize hafi tuvuge ibyumweru bitatu, tuti nyuma yo guhotora Sinapol Rwigara umuryango we umaze igihe kitari gitugaraguzwa gati n'ingoma mpoto za FPR-DMA. Naho kandi twavugaga icyo gihe ko duherutse kubyamagana. Tuvuga ko noneho twavuze icyo gihe aho bigeze, aho nako FPR-DMA ni nabyo, aho polisi nuko FPR-DMA yadukanye mu binyamakuru byayo nyine bya FPR-DMA amajwi yavuga ngo ko ari ya Adeline n'umuvandimwe Tabitha Gwiza. Ibyaje kugaragara ko ari n'amajwi yabo mu by'ukuri, ariko bivuze iki rwose? Ni iki ikintu cyagombye gutuma bafungwa? Ayo majwi y'abavandimwe bavuga ibintu amarangamutima y'ibyo batekereza ku ngutuzi yanabahotoreye bitari rimwe gusa. Ibyo bintu rero kuza ngo bizanye mu nkiko, ahubwo nyine nibyo Jonathan ngira ngo tunagarukeho, kuko ni ko kwakwiyambika gusa, kuko ubundi biriya bintu ntareme ntashingiro na ritoya. Gusa rero nibarwabuze isoni barakomeza bagaraguza agaturiye muryango, ariko mu yandi magambo bakigaraguza, kuko nk'uko wabyumvise muri ya audio, ibyaha barega uriya muryango nta byaha birimo. Ndetse yewe n'abarigwa barabyivugira. Adeline navuga ati nari mbabaye, ati kandi nabwiraga umuvandimwe wanjye. Mu yandi magambo abantu bari batangaza, ahubwo ibyo bintu bavugaga ari babiri, niyo polisi yayinyicanye. Ndi bugusabe ko no kuvuga aho ikomora ubwo bwicanyi, kuko ni DMI nyine mu by'ukuri, ni si polisi yo kurinda abaturage, ni polisi yo kwica abaturage no kusohoza nyine umugambi mubi wo gukandamiza abanyarwanda. Byatangiye hari ibice bimwe na bimwe bakandamiza, ariko ngubu biragaragara yuko hari n'ibindi byitwa ko ngo barokoye cyane cyane abacika cumu, ubu noneho bamaze ni nako nabo badamu hagati yabo, aha ndavuga madamu Rwigara na murumuna we, ni nabyo bavugaga baganya none zo ni ukuri tunanabivuga twese. baganya kandi baraniciwe biciwe n'uwo mugabo wabo kuganya kumara kwicirwa arangiza bakavuga ngo waratatse reka tukujyane mu rukiko kuko ho batabashije kugutera ibyuma nk'uko babiteye Assinapol Rwigara. Turabigarukaho rero Jonathan, yego ntabwo ari ukwijuruta gusa, hagomba no gufatwa ingamba kuko icyo tugamije ntabwo ari ukwirwa gusa tuvuga ngo ibintu bimeze nabi, Kagame ni mubi, ni umudayimoni nk'uko n'abakudamu bakunze kubivuga muri ayo majwi bashyizeho bagakora abadayimoni n'abadayimoni kuko byari byose ariko abadayimoni bagomba kubonererwa igisubizo cya nyacyo bakajya nyine mu bandi badayimoni u Rwanda rukaruha amahoro. Nk'uko wumvise rero Jonathan muri audio nanone murumuna wa umwe mu bakobwa ba Adeline Anne umutoya muri abo babiri nyine bafunze nawe yavuze ati rwose data nongeye kubihamya kandi yarabyiboneye ko twasanze ari muzima bityo leta ikaba ari yamwishe mu yandi magambo y'isi kiriho kibarega kuko abo bagenzacyaha nabo bapolisi abo bisharirije banavuga ngo baratutswe n'abapolisi bo ntawabiciye ngo bateragure ibyuma cyangwa bicira babo ariko nibo barakaye cyane. Ikindi cyo nibutse bari batwumva yuko aribo bari bahuruje itangazamakuru bakora ikinamico riza kumera nabi noneho abo badamu ni ukuvuga madamu Rwigara Adeline n'abakobwa be Anne na Diane baza kuvuga kari mururi bati mwe bataba abanyamakuru mwabizanire reka tubabwire kandi bose sabicanye nkamwe muhani magambo rero kubona byarakwiye ntabwo byukuri aribo babikwize byakwijwe nabo batarabicanye kuko bari muri abo banyamakuru tunashimiye kuko abo bo kwa Rwigara rwose bari ibyo babonye bari babibonye ukuri ntabwo abanyarwanda bose ari abicanye ntabwo abanyamakuru bose nubwo babaho mu iterabwoba bose ari abicanye cyangwa se batumva ubutabera n'akarengane rengane ya leta y'agatsiko ikomeje kugira abantu barabyumva rwose barabyumva neza cyane bityo rero baraje bahururwe kugira ngo bavuge ibyo polisi ivuga nyine babeshye bafashe iryo kinamico ariko ibintu biza kuba ibindi none polisi niyo rwose yaraka iriho ivuga ngo mwaradutse polisi oya ibyo ese ni icyaha gifungirwa umuntu iriya minsi yose bafunzwe n'uburyo bakorerwa iyicwa rwose ngo batutse polisi iyo yita bicanye kandi unavuga n'ukuri yaranakwiciye. Jonathan rero ngira ngo wumvise n'ibindi aho Diane yavuze ati Kagame dufungure mu yandi magambo ntabwo yanyuze ku mpande z'ibibazo turuturaza ibintu bya politiki niko yanavuze icyo gihe dufungure rero. Jonathan rero ngira ngo nta kuntu muri munyanganire none muri nogirwa rubanza tutari kuyigaruka ngo tujye cyo tubivugaho ijambo riryawe.
Urakoze
Jonathan
yego kuri ya shamake utugejejeho ikigaragara mu byukuri muri uru rubanza nk'uko twatangiye tubivuga kuva na mbere nk'uko twabivuze mu myaka yindi yashize ntabwo ikibazo ari uru rubanza ahubwo ikibazo ni iki gituma Kagame na FPR BMI baribasiye abacikacumu mu buryo butandukanye bwo kubica kubabuza amahwemo twagiye dusobanura benshi bagiye bapfa none ariko ibijyanye n'uru rubanza wahubwo wakwibaza ngo se bafungiye iki mu by'ukuri wabanza ukibaza ko se Rwigara bamwiciye iki kuko uru rubanza rushamikiye ku rupfu rwa Assinapol Rwigara. Assinapol Rwigara akaba ari we umubyeyi w'abariya bana akaba ari nawe wari umugabo wa nyina w'abariya bana. Ntabwo rero rushamikiye ku kindi kintu rushamikiye ku rwango rushamikiye mu by'ukuri kubyo twagiye tuvuga kuva FPR-BMI iteye u Rwanda muri 90 nidusubira inyuma tukareba neza urwango aho rukomoka n'uburyo bwibasiye abacika cumi noneho ukazamuka ukagaruka no kuri bimwe twavuze mu biganiro byashize byo kwibasira abanyakibuye. Aha ngaha nibwo uri bubone neza ntabwo ari urubanza ahubwo n'ubwicanyi n'itotezwa no kugirirwa nabi bikorerwa abacika cumi no kwereka mu by'ukuri abatutsi bari mu Rwanda ndetse n'abahutu bari mu Rwanda ko ntacyo bari bavuze imbere ya FPRGMR. Ibi ni inzira ikomeza byagiye bituruka inyuma bigenda bifata bamwe baricwa 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 kugeza aho mu myaka ibiri ishize bishe umubyeyi wabo ariwe Asinapolo Rwigara, aho umwana we yatinyutse guhagarara umwaka ushize avuga kubitagenda ndetse yifuza no kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Ndavuga Shima Diane Rwigara. Izi nkurikizi rero zikurikirana umuryango wa muzi ko nyuma y'urupfu rwa Rwigara nanone bashenye umutamenwa w'inzu yabo. Ibi byose ni ntabwo abibaza ku rubanza bakagombye kubanza kwibaza ku rupfu rwa Rwigara se wababyaye no ku isenywa ry'inzu ye, noneho bagasubira inyuma bakibaza ku bacika cumi bamaze kwitwa harimo Jean de Dieu Mucyo wari umusenateri, harimo undi mucuruzi rwa Bukamba, harimo abakozi ba leta batandukanye b'abarisikape, harimo uriya musaza Munyampundu, harimo ba Dr. Kasagwe wavuraga Kagame, harimo n'abasirikare. Ibyo byose bifitanye isano na rwa rwango rugumije kugenda rwibasira cyane abacika cumi, cyane ko bagumije gukoresha ikinyoma cyo kuvuga ngo baje gukiza abacika cumi. Ndagira ngo byumvikane neza rwose, aribwira ngo ni urubanza, ntabwo ari urubanza, ni ikinamico ririmo gukinwa kugira ngo uriya muryango bawutsembe bawurangize. Naho ibyo kuvuga ngo none se niba uyu mubyeyi yaraganiriye na mwene nyina bavuga ibintu bitagenda, bya bindi tuvuga kuvuga ibitagenda mu Rwanda se n'icyaha? Kuvuga ngo ubutegetsi bw'u Rwanda burakora nabi buribasira abacika cumi, ntibabibasira se? Ikindi no kugaragaza ko kuba umuhutu muri kiriya gihugu ni nko kuba nta gaciro umuhutu afite, ari naho bagerageza gushakisha isano ryo kuvuga ngo uriya mudamu n'umuryango we ngo ni abahutu, ngo kuko bavuze ngo ibitagenda kandi bakavuga ngo abatutsi. Bisobanuke neza, ndagira ngo usubire inyuma rwose abanyarwanda badukurikiye bumve neza inkomoko y'uru rwango. Inkomoko y'uru rwango yubakiye muri FPRGMI, yubakiye mu gatsiko k'abatutsi bake bavuye Uganda n'abasirikare bo mu nzego zo hejuru bayobowe na Kagame, n'agatsiko k'abamwe mu batutsi bari mu butegetsi bavuye Uganda bafite power ikomeye cyane muri kiriya gihugu, bica uwo bashatse bagakiza uwo bashatse. Ibyo rero byatangiye nk'uko nagiye mbivuga, nk'uko n'abandi basirikare bagenzi banjye babaye mu ishyamba mu gisirikare cya Inkotanyi bagiye babyandika, aho bagiye basobanura neza ko DMI ari agatsiko k'abicanyi bamenyereye kwica baritozwe na shebuja wabo Kagame agategekera muri ayo maraso. Nagiye nsobanura uko badufataga abari baravuye i Rwanda ari abatutsi bavuye mu Rwanda basanga Inkotanyi, twese batubonaga nk'abahutu aho batwitaga namazina kwabisubiyemo inshuro nyinshi bavuga ngo ni ba Jean Claude kugira ngo tumenyekane. Ndagira ngo ngaruke kuri urwo rwango rwagumize gukoreshwa tugeze no mu gihugu bamaze gufata igihugu muribuka amazina bashyizeho ayabasope abagande abadubayi abajepe kugira ngo babashe gukontrola bamenye neza umusope bivuga iki. Umusope ni ukuvuga ngo ni umuntu wari mu Rwanda umuntu utarigeze ahunga babashe kumenya neza nagira ngo abantu babisobanukirwe kuko ni urwango rurerure ruva mu gihe cy'inkota n'izitera. Nimurebe namwe ihanurwa ry'indege aho bavugaga ngo ntibashobora kurya umureti batamennye amagi kuko bazi neza ko hagiye kubaho irimbuka ry'abatutsi ntacyo byari bibabwiye kuko bari bazi neza izakurikiraho bari bazi ko interahamwe ziteguye kwica abatutsi no kubatemba nabo bakaza bagategekera muri ayo maraso nyine niko byagenze. Abatutsi nabo bagerageje gufasha inkotanyi uyu munsi wa none no mu bihe byashize nibo bagiye bicwa abandi barahunga. Aho umuntu yakwibaza ese ibitotezwa ry'abanyakibuye bafite umujinya y'uko hari ababacitse babacitse noneho abasigaye mu gihugu batanze imitungo yabo batanga ibintu byabo ariko niho gusukwa mu mwobo w'umurerajuru bageze naho noneho badukiriye no mu bana no mu buzukuru. Rero ndagira ngo Bwana Joseph umfashe neza kuko ntabwo njyewe mbona urumukuri ari urubanza ahubwo ni ikinamico bariho byo kugira ngo basoze ibyo bateguye mu migambi yabo y'ububisha yo gushyira iterabwoba cyane cyane ku bacika cumu cyane cyane kuri bya bindi nyine bita basope ndavuga ari abahutu bo mu Rwanda ari n'abatutsi bose bababonaga kimwe kuko bavugaga ngo utarahunze wese ni umuhutu wakwibaza noneho
ibyo niko bimeze
umuhutu ni icyaha nk'umuhutu ntabwo umunyarwanda
byahindutse icyaha ariko sinabo gusaba bononye izina ry'umuhutu hari na Emile Ndesederi yaryononye bikomeye ikabishyiraho imbaraga ndetse n'ibisigisigi byabo bikabikomeje konona iryo zina aha nyine ni ukugerageza gukoma urusyo n'ingasire. Nagira ngo rero turebe yego
ndabyumva cyane
yego
ariko urwo rwango rwa Emile Ndesederi rufite ukwarwo ruteye
yego
bafite ukwarwo ruteye kuko rwo rwikomaga abatutsi rukikoma n'abanyenduga bari bafite icyo bapfa mu butegetsi ariko noneho uru rwango rwa FPR-DMI n'ako gatsiko kayo rwikomye abanyarwanda muri rusange bo bita abasope
badafite n'ubutegetsi
cyane
mu by'ukuri bari jujuta ngo bari abadamu ngo baravuze ngo hari genocide rwose igiye kuba nkaho hari iki bavuze kitari cyo ahubwo yarakomeje ntabwo yigeze hagarara. Urabona rero ikintu kiganiro ntabwo turi tuvuga ngo turakigimuzi nyine ikinamico ribi riracyakomeza. Urwo rubanza uru munsi wa gatanu warwo uno munsi bariho baraburana kuba baburanira bari bafunze cyangwa baburana badafunze nabyo barayi batabikemuye bazabigaruka ku wa gatatu ntabwo aragira mu by'ukuri imuzi urwo rubanza aho ngo hari ama audio ngo agera kuri 20 bazumva ubushinjacyabo bukaba bwavuze yuko ngo ama audio 8 ngo bifuza yuko ngo yo atakumvirwa mu ruhame bityo akazumva mu mwiherero ni ukuvuga w'abacamanza birumvikana uwabarega ni ukuvuga ubushinjacyaha uwabaregwa ndetse n'ababunganira bisobanuye yuko abaturage nyine batazumva ayo ma audio 8 gusa ariko urukiko rwananzuye ruvuga ko ayo yandasigaye no kuvuga hafi 12 iyo ngo azumvwa mu ruhame. Uko biri kose Jonathan ngira ngo wumvise yuko police yashyize ahagaragara abiri. Police no kuvuga abagenza cyaha mu mwanya w'umushinja cyaha. Mu yandi magambo yakoze ikintu kimeze nka show cyagiswa. Nibo bavuga ngo babafungiye ngo ko ngo bavugana n'ibinyamakuru mpuzamahanga ngo bityo ngo bikababuza ngo bikaba byakonona byakwangiza imirimo ya kete. Noneho polisi niyo yabikoze ubwayo gusa rero nti nta ubare guhari. None rero ngo hari ibyo bashaka kuzumvira mu ahatari mu ruhame no kuba mu mwiherero ngo kugira ngo bitonona kete kuko ngo harimo abavugwamo ngo bagikorwaho iperereza ngo nabandi bari mu mahanga bashobora gukurikiranwa. Ntabwo twabigaruka ahubwo bazaba batubwira nyine ayo manyanga. Icyangombwa nuko ibyavuzwe byose icyambere cyo ntabwo ari ibintu byavuzwe mu ruhame, ni ibintu abantu bashobora kuvuga hagati yabo. Ikindi cyo ntabwo arerekana neza neza ubu ubwo bugambanye bwabo ngabo bafashwe bazabwerekane. Ntabwo ayo majwi bafashe bakuye mu matelefone yabo ariyo ubundi ashobora kwerekana ibyo bintu. Tuzaba tubireba ariko ibyo ari byose nta mpamvu na ntoya. Mbese nk'uwo Anne Rwigara afungiwe iki? Kuko ni ibintu bavuga nka Anne Rwigara tuvuge nyina yaravuze ariko yanavuga ntiyagafungwa gutyo ntaho bihuriye. Anne we rwose nta n'icyo ubona mu by'ukuri muhora baravuga ngo banyereje imisoro kandi ni kompanyi ntabwo ari we ku giti cye. Urabona nyine n'ukwibasira umuryango wa Rwigara ku buryo bw'ubugome, ku buryo bw'urwango rwa gisazi rwa kidayimoni. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Joseph urakoze. Ndagira ngo ngukurira inzira ku murima ntiwireshye ngo hari polisi ba mu Rwanda cyangwa se andi mashami y'umutekano. Hari amazina ariko ishami rihari ni DMI. Iki kintu rwose mpora ngisubiramo kandi nzakomeza ngisubiramo. Ndagira ngo rwose nkwereke uburyo DMI yubatse n'uburyo yubatswe. Nigeze gutanga ikiganiro nerekana no mu gihe cy'intambara uburyo section y'abasirikare yabaga irimo maneko zirenga eshatu za DMI. Noneho ku bahanga ku bantu bazi ibijyanye n'intambara wakwibaza uti se ubwo muri platoon harimo bangahe? Niba section y'abasirikare 10 cyangwa 15 harimo maneko eshatu, platoon ikaba igira section eshatu, ubwo ni ukuvuga ngo mu basirikare bagera kuri 45 cyangwa hagati ya 30 na 45 harimo aba maneko bangahe? Ukazamuka uko inzego zigenda zikurikirana wumve uko icyo gisirikare cyari cyubatse ku buryo niba abantu 10 bashobora gukontororwa n'abantu batatu. Ni ukuvuga ngo niyo witsamuraga bamenyaga ko witsamuye bakakubaza impamvu kandi bakabitangamo ripoti. Nyuma y'intambara ndagira ngo nkibutse ko mbere yuko iba polisi yabaye gendarmerie bafashe ndi ibwami ngira ngo urabizi Joseph ko yari muri fari.
Yego.
Bamugira agakingirizo bafata Kayumenya Mwasa ariwe wubatse DMI bamugira umukuru wungirije gendarumeri ajyana na Dani
Munyuzi. Yego.
Urumva ajyana na Dani Munyuzi ntabwo yari agiye gukora ikintu kindi, yari agiye kubaka DMI mu bundi buryo abantu bakayita gendarumeri cyangwa polisi. Ariko DMI ni abo bamunyuza kandi niwe bajyanye barayubaka barayirangiza. Ubu
n'abandi n'abagasana rubayi ni abicanyi ni abantu bose berekanye ubushobozi buhambaye mu kwica ubugome buhambaye mu rurayi bose bagitegeka n'abandi. Yego tuzavuga
polisi
mu by'ukuri ni DMI n'abicanyi. Yego.
Niyo mpamvu wumva polisi ko ari ikinamico ishatse. Polisi yakagombye kubirinda abaturage, none ko niyo yica abaturage. wumvise uyu mwana uwo mukobwa yavuze ko we yageze aho bita ko ise yishwe n'imodokari ise ari muzima bamuteragura ibyuma reba kugira ngo bamutere trauma ngiyo rero DMI bita polisi ntabwo ari polisi ni amateka DMI nuko yubatse mu baturage yubatse mu turere yubatse mu ntara yubatse mu gisirikare yubatse mu bucuruzi yubatse ahantu hose kandi ihubaka y'ubwicanyi aribyo twakomeje kuvuga kwerekana ububi bw'iyi DMI ari nabyo twerekana n'ahantu hanze ari nabyo iyo mikorere ya DMI ari nayo uzasanga ifitanye isano n'abaje no muri opozisiyo uzarebe ikinamico rigiye gukurikira rigiye gukurikira kandi rizakorera ishyano uyu muryango muri iryo kinamico bariho niyaheta majoro ya Kayumba irimo bankubana na ba Rwarinda na ba Apollo
ngo bafite ngo batanga abahamya 70 ngo bafite batanga abahamya 70 ngo batanze ubuhamya n'ibyo
dutegereje ndakubwiye ngo uzabibona bazabihuza n'abari abo mu FDU bafashwe bazabihuza n'abasirikare bafashwe ibyo mbisubiramo nzabivuga inshuro nyinshi ejo bundi iri kinamico nibirangira nibwo uzabona ibindi bibi byose ndimo nkubwira
biraca amarenga reka tugaruke gato kuri ku munyemari Rwigara Sinapolo umugabo wa Adeline akaba na se wa Anne na Diane ahangaha rwose mpise njya kuri Google gatoya nshaka article yari yose ivuga mu kinyamakuru cya DMI Expert DMI mfashe nkingi rwose y'ikinyamakuru gihe cya Expert DMI ifite ino nyito umunyemari Rwigara Sinapolo yagonzwe n'ikamyo ahasiga ubuzima reka dusome gake rwose cyane Sinapolo Rwigara umunyemari w'umunyarwanda umaze igihe kirekire mu bacuruzi yitabye imana kuri uyu wa kane Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2015 nyuma yo kugongwa n'ikamyo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo yari mu modoka ye y'ivatiri yo mu bwoko bwa Mercedes Benz ikamyo iremereye nayo yo mu bwoko bwa Mercedes yamugongeye mu rubavu iramukurubana no kumukoki rigor ku buryo ari Rwigara Sinapolo ubwe ari nabo bari kumwe mu modoka ntawabashije kurokoka iyi mpanuka ikomeye nk'uko byavuzwe n'abahageze nyuma gato bikiba abo bari kumwe mu modoka ntibaramenyekana Jonathan rero mbe ndeke yangaha kuvuga ibyonyandiko uzi uribuka amafoto y'iyo kamyo ngo ndayaruzi mu maso yanjye aho mu by'ukuri buri wese abone yuko uko bakoze iryo kinamico nta muntu n'umwe wari kugwa muri iyo modoka ikindi cyo uribuka ko muri ibyo bose bagiye batekinika bavuze ngo uwamugonze ngo ari utwaye iyo kamyo ngo ni umushoferi ngo ugifite guhamuka sinzi nibuka ukuntu babyize nko guhamuka mbese ngo yahamutse yaguye sinzi nibuka ijambo bakoresheje ngo aracyafite igihunga uribuka abo bapolisi abo bicanye nako sabe bapolisi mu by'ukuri bambaye imyenda y'igipolisi ariko ni bakanywa musayi batojwe kuva mu ishyamba nabo ngabo bakayumba na badani umunyuza na nyine baratojwe kwica ni no bategeka polisi wa munyuza abo barurayi n'abicanye abangaba nyine bindobanure berekanye nyine icyo bashoboye cyo kwica n'ubugome burenze urugero none rero urumva iryo tekinika ryabaye na Tennyson mu by'ukuri ritarifashe uwo mwana umukobwa Anne yarabibonye nyine yasanze isa gihumeka bari ba simpamya ko kwa muganga bari kubasha kumuzanza kuko ngo baramukubise ikintu bamuhombanyije aho bagikubise ariko bari gupfa kugerageza noneho aho kumubaha bamushyira mu isashi nk'uwapfuye bajya guteragura ibyuma ibyo nabyo ngira ngo wumvise ko aho umuryango wa Sinapolo Rwigara babivuze nta ushidikanye rero ko abo bantu ari abicanyi nyine bako bakoze akazi kabo gasanzwe k'ubwicanyi kabajyanye mu gipolisi mbere bikiri jandarumeri nk'uko babivuze byitwa ko ngo utegekwa n'uriya muhutu ndibwa ubwami ariko mu byukuri ngira ngo njya wumva n'uwo witwa ko ngo yaramwungirije Kayumba Nyamwasa ajya avuga ati nk'iyo Sendashonga yazakundeba rwose namwakiraga neza nkaho iyo gendarme itari itegetswe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu namwakiraga neza nkaho atari bisanzwe mu byukuri abategekaga mu yandi magambo buri wese yumva abo bari bo ikindi cyo nk'uko twabibonye mu butanga buhamye bunyuranye bw'aba Ruzibiza ba Ruyenzi na bafuruma bavuga ko iyo gendarme mu byukuri yagiye nyine bagiye kuyikura mu DMA inyayo izajya yica ikoresheje nyine uburyo bw'amategeko kurusha uko bicaga bakubitisha gafuni ikindi cyo birumvikana indi ici nakoresha n'imfashanyo n'imfashanyo z'amahanga kuko ndibuka neza gendarme yafashwaga icyo gihe kimwe n'izindi nzego zose z'umutekano n'izindi nzego z'igihugu z'ubuyobozi mu gipolisi ho rwose ndibuka imfashanyo nkuru cyane yatanzwe n'ubudage ariko nahandi 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 mu yandi magambo rero abicanyi abicanyi barahembwa bahembwa neza bahembwa neza kuva icyo gihe haba muri gendarme bamaze kuyorganiza DMA nyine bakanywa musaya bo ngabo bindobanure noneho bikaza guhinduka police ni kukiri ikomeje gukazi kayo ikikora gusa irazika kwica yamara kwica ahubwo ikarakara kukurusha mu yandi magambo irakari uriya muryango yuhoza kwica rwozo yarawiciye maze rero nkubaze uwo muntu yarabatarashira igihunga hari ku itariki ya kane z'ukwa kabiri ubu turi ku itariki ya 16 z'ukwa 10 nuko kwashize imyaka 2 n'amezi 8 imyaka 2 n'amezi 8 ndetse narenze turi hafi imyaka 3 kuki batazana ngo uyongirwa mu shoferi babeshya ko ngo yaratwaye imodoka kuki bategeze berekana abo ngabo bari bari kumwe ngo nabo bahasize ubuzima murumva rero ko mu byukuri ibyo bakora ntacyo bikopa barabeshya inyuma bekubitaho ngaho ubundi wavuga bati turagusya bati turagusya cyangwa turakubaha nka kuri abagenzi uriya muryango nyine ijambo ni rya Jonathan
urakoze Joseph ne ibintu nkuko natangiye mbivuga ni ikinamico nta kindi kirimo nta nikizavamo ko nta mategeko ahari ngo amategeko arakurikizwa bitwa ko babinyujije mu nkiko ariko urukiko rukuru ni Kagame akaba ari nawe mucamanza mukuru akaba ari nawe mwicanyi mukuru ubwo rero urwo azabakatira turitegereze niba ari ugufungwa burundu niba ari imyaka azabakatira niba ari ukuzabaha uburozi kuko kubica urubozo barabica urubozo ariko barabona ntago bapfa kuko ubu bapfuye wenda bagira ibindi bibazo ariko ikigaragara ni uko bari mu maboko y'umwicanyi kandi niwe mucamanza mukuru ni nawe ukata imanza uko abishatse nta kindi rero ibi barimo ni ikinamico nta ni DMA irimo ikinamico ikorera mu kwaha kwa polisi ku iryo zina nayo ihuzagurika igakora ibyaha by'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha byose ikabivanga mu by'ukuri nta cyizere abanyarwanda bafite nta kubaho mu mahoro abanyarwanda bafite iriya leta ya FPR DMA icyicaye hariya uretse gusa ko abanyarwanda bakwiye kuva muri ntibindeba bagahaguruka tugafatanya kurwanya twivuye inyuma akagatsiko k'abagizi ba nabi ndagira ngo mu by'ukuri byumvikane neza kuko ni agatsiko gato k'abatutsi b'abasirikare bari mu nzego zo hejuru bavuye Uganda n'agatsiko k'abatutsi b'abasivile bari mu butegetsi mu baminisitiri n'abadepite bavuye Uganda ntabwo nabo bakorera abo bantu bose uko byibuze bitwe ngo barakorera byibuze abantu bavuye Uganda kuko nabavuye Uganda barabicamanwa n'ijoro abandi barahunga abandi barafungwa ari abasirikare ba ugerageje kuvuga ati ibisi byo twarwaniye baramuboha cyangwa se bakamwica abandi bagahunga ibi rero ni ukuvuga ngo ibintu by'agahomamunwa bubatse byubatse urwango hagati y'abanyarwanda ni ukuri abanyarwanda ntituduhaguruka ngo tubirwanye dukureho iki kintu cy'abasope dukure iki kintu cy'abagande dukureho iki kintu cy'abajepe n'aba dubayi n'andi mazina bagiye bakoresha kugira ngo babashe gushyira amacakubiri hagati y'abanyarwanda y'abana b'u Rwanda bari batashye bakasanga abandi mu gihugu bakahasanga ndetse akaga k'agahomamunwa ka jenoside y'abatutsi bamariwe imiryango n'interahamwe hakagerekwaho ubwicanyi bundi bwagiye bukomeza jenoside igenda ikwira ifata indi sura iva ku y'abatutsi noneho ijya ku y'abahutu none uyu munsi wa none abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ari nayo nkingi ya leta ya Kagame ariho asahurira ariho avuga ngo yakiriye abatutsi ariho yerekana amagufa y'abanyarwanda abo ni barimo noneho yita ko ari abahutu barimo ba ari interahamwe bapfobya jenoside yakorewe abatutsi uwo mukarwigara uwo mudamu bashinja ngo arapfobya jenoside nkuko yabisobanuye ni umututsi w'umurescape ni umututsi kuri se na nyina ari n'umugabo n'umututsi kuri se na nyina n'imiryango yabo none ubu ngubu babaye ko ari abajenosideri bagiye ngo noneho no guhanwa n'icyaha ngo cyo gupfobya jenoside mwumve nawe ibyo kinamico Josefu ngira ngo abatutsi bareke kwicara aho ngaho bibeshya nibafunguke amaso barwanye iyo shitani bayirwanye bivuye inyuma ndetse n'abahutu bakorera mu kwaha kwa FPR-DMI ndagira ngo mbahe ubutumwa mbabwire ko barimo barya amaraso ya bene wabo nyamara igihe kizagera igihe kikayabishyuza iyo ufatanije n'umurozi
umubyeyi wakwihanganira kubona umwana we bamucura umutwe bitwaje ibitambo amaraso y'abano none ubu n'umutobe kuri bamwe dore amateka by'uko mbona ari birenze wasiwe nyuma y'ibi uzazana ikihe bitugoba wasiwe ukiremo wari mwiza ariko n'uruhu urahuzagurika turahangayitse ntituzamutuganisha ahazaza we
Jonathan ari nkurugoye gato yashyize ako gapande k'indirimbo dushimirwa Ambassadors of Kirisitu ahantu rwose barabivuga neza ko amaraso abamenye kuyanywa bakanywa musayi basigaye bafata nk'umutobe komeza Jonathan nari nkurugoye gato ariko ngira ngo
ntabwo ndogoye ahubwo uranyunganiye kuko uwo muririmbyi nawe aragira ati amaraso y'abantu yabaye nk'umutobe kuri bamwe ati biteye ubwoba iyi si iragana he ese ni ryari koko Kagame n'agatsiko ke ka FPR-DMI bazahaga amaraso y'abana b'u Rwanda ni ryari bazahagarika kunywa amaraso y'abana b'u Rwanda ese abona ko ayamenetse adahagije ndagira ngo nkomeze nisabire abafasha cyangwa se abafatanya cyaha na Kagame na FPR BMI kugihe kiri bugufi kubegera kandi iyo utitandukanije n'umurozi ufatwa nk'umurozi reka nibwirira abacika cumu ba jenoside yakorewe abatutsi musigaje iki noneho ko Kagame yeruye akavuga ko turi interahamwe musigaje kumva ubuhe butumwa aho mwumvise mu ikinamico bavuga ko madame Adeline Rwigara n'abana be na nyakwigendera ari abajenoside bapfobya jenoside abo ni abacika cumu biciwe imiryango basigara ari nyakamwe abo ni bo FPR BMI ivuga ngo yarokoye abo ni bo FPR BMI imanitse amagufa y'imiryango yabo iyereka abazungu ngo ibabaha amafaranga mutegereje iki ibuka urihe CNL urihe ARG urihe AVEGA urihe mutegereje iki mutegereje kongera gukatwa ibihanga nk'intama ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka reka noneho mpindukire mbwire n'abacika cumu rya FPR mbwire abahutu bacitse ku icumu yaba ari ku gikongoro yaba ari mu gihugu imbere yaba ari muri Congo yaba ari muri ibihugu by'i Burayi murihe mutegereje iki ndagira ngo mbahe ubutumwa mbabwira nti nimureke ibyo murimo abanyarwanda baba abatutsi baba abahutu baba abatwa tuvimba imwe igihugu ni icyacu ubutegetsi uko bwakurikiranye bwagiye budukoresha mu nzira zitari zo twagiye duheka ayo mashitani igihe kirageze ngo tuyafashe hasi igihe kirageze ngo dushyire amaboko hamwe nk'abana b'u Rwanda turwanye izo shitani zose aho ziva zikagera tugangahure igihugu igihugu gisubire mu mwuka w'amahoro igihugu gisubiremo Imana abibwira ngo barasenga amatorero n'amadini byarabitse igihugu kiruzuye ariko ntawutinyuka kuvuga ayo mahano ntawutinyuka gutesheranya ndetse bamwe muri ayo banyamadini barafashe mu mashitani yabicanye ndagira ngo mbasabe bavandimwe banyarwanda bavandimwe banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda mudufashe kuyegeranye kugira ngo tubashe gutsinda iriya shitani yabambye amahema mu gihugu cyacu Yozefu nagusubiza ijambo nawe ukagira icyo wongeraho kugira ngo tujye ku musozo Yozefu uranyumva
nashyize muri mute Jonathan uranyumva noneho
ndakumva
narindi mvuga mvugira muri mute nti ku mugani wa wawundi ibyo uvuze rwose nta kinshi cyo kongeraho ikindi cyo nkuko natangiye mvuga ku mpamvu za gripe naho sinivuge menshi cyane ariko nagombaga kimwe nkuko twabisezeranye gushaka akanya ko kwamagana aya mahano ya Dima yita polisi abicanye bakanywa musayi baza nyine ngo baje mu bikorwa by'ubutabera ngo bakoze igenza cyaha ngo nabagenza cyaha oya nabicanye rwose nta kindi nkuko Adrine Rwigara yabwiye yarabwiye ati mwabicanye mwe mwantera hamwe zo mu rundi rwego mwe rwose yavuze ukuri mwabajura mwe nabajura ntindahaga byose amabi yose abadayimoni mu yandi magambo kimwe rero nabariya badamu ni ukuvuga bariya bari babiri Anne na Diane ndetse na mama wabo Adeline ibintu turabibona kimwe twakabibona kimwe rero bo barababoshye barabahura ubusa turabiruzi Diane waranarangiza buri wese agize icyo avuga ati data mwaramwishe woni Anne Diane ati Kagame dufungure niwe dufunze mu yandi magambo ni kuvuga gutyo ibintu birasobanutse gusa rero Kagame uramuzi Jonathan igitutu yagiye akishyirwaho ku bantu bose yafungiye ubusa by'umwihariko abantu bajya bagerageza kumucaranjinga mu matora umuntu yahira kuri ba Dr. Nitegeka toniste umuntu yakongeraho na n'abagiye bajyamo bagafungurwa ariko barabononye ni ukuvuga babize mu ngo pasiteri ba ntakiruti nka ndetse n'aba Maitre Ntaganda kimwe na Ingabire Victoire uheze mu buroko azira kamama bahimbira ibyaha hambere ahangaha babihimbiraga abahutu barandujwe banduzwa na FPDMI ariko banduzwa n'abandi bahutu n'ubutu cyamagana muri MNDCD dukomeje no kwamagana kuko iyo ngenga bitekereza cyariho ntabwo tuzareka kuvuga ibintu uko biri iyo zina ryaranduye ry'abahutu gusa rero nkuko babitangiye bivuga n'abatutsi aho bakomoka hose hari agatsiko k'abatutsi bakomoka muri Uganda cyane cyane babicanye bakabuhari ariko banafashwa n'abandi batutsi ndetse no mu macikacumu harimo abafasha no mu bavuye mu tundi turere two muri iyo yugu bidukikije harimo abafasha ayo mahano ni ibigaragara aho gatsiko rero cyane cyane kagizwe n'abatutsi bakomotse muri Uganda tuzanagarukaho kafite ivangura ry'ubwoko rirenze urugero tuzanagarukaho ivangura bw'ubwoko ryako ni rya kera kuva mu mashyamba mwagiye muvuga Jonathan tunabisoma hariya kwa ba muri cya gitabo cy'abaruzi biza by'abaruyenzi by'abafurumo n'abandi twagiye tubisoma abahutu bo kwabicaga rwose vuba kuko bagara abanzi ariko n'abatutsi bicaga batari bakeya iyo twagiye tubivuga nta gitunguranye agacuka bicanye gatangiye kica karangiza kica bavuga rero ko hariho genocide ntabwo bibeshye na gatoya twabonye agatsiko ko muri MNDCD katangiye kica kanaribanganya ngo nikishe uko karangiye gatsimba kica abatutsi kubamara kica n'abahutu bamwe na bamwe batavuga rumwe na MNDCD kimwe nabo bahoraga gusa ko bava mu karere kanaka no kuvuga uturere tutari utwo mu rukiga byose twarayibonye naba ngaba rero amaherezo na yangaya uko biri kose imbaraga twashyiraho zose twagumye undi kugatembagaza tugahita dufata ibintu bihakiri kare ako gatsiko ariko rero hari inzitizi nyinshi inzitizi ntabwo ziterwa n'ako gatsiko Jonathan hambere muri iyi minsi amaze iminsi hanyu ucicikana za audio nagira ngo mbere kugira ngo turangize ikiganiro nabyo ugire icyo ubivugaho kuko ni bamwe babikora niza bamunyuza bo ngabo bamunyuza n'abicanyi ni bafatanyije nabo ngabo kandi nibyo kuva mu ishyamba bo ngabo ni abatojwe noneho bagashimwa kuko nkuko twabibonye Jonathan mu biganiro hirya no hino hanatanga urugero rw'igitabo cya Abdul Ruzibiza yavuze ati imiterere ya DMI ati nko ku ipaji ya 336 yagize ati wumvise inyito DMI ati wakwibwira ko ari urwego rusanzwe rw'iperereza rushinzwe gutara amakuru areba urwego rwa gisirikare haba arebana n'umutekano w'igihugu cyangwa arebana n'ibikorwa by'intambara ku ipaji ya 335 Ruzibiza avuga ko Major Paul Kagame yatangiye akazi k'umugaba wa APR nyuma y'iyitwa rya General Major Fred Rwigema n'abandi bamwungirije akagira ati kugira ngo abashe gutegeka RPA Kagame yabifashijwemo n'abasirikare yahoze akuriye muri DMI ya Uganda abose baramutinyaga cyane kubera ubugome bwe babaga bazi ko atavuguruzwa kubikoze araswa cyangwa agakubitwa gafuni nta kuburana. Mu bantu bari baramwitangiye bihebuje devoué harimo Kayumba Nyamwasa akavuga nabandi barimo bari aba James Kabarebe nabandi nkabo ngabo nabashare Kayonga akavugana icyo gihe bashare Kayonga nabaje busika bari bakira basuriyote no abo bose nyirayo ko nyuma akavuga ati uwo yashimye muri wose ni Kayumba Nyamwasa ati Kayitare yaje gusimburwa na Kayumba Nyamwasa kuko niwe yari yizeye kurusha Ruyenzi nawe akongeraho mu nyandiko yasohoye mu mwaka w'2004 ku gice cyayo cya cyenda uwa Ruyenzi Ruyenzi aragira ati uruzi ko ari umuntu nyine wari mu barinda Kagame bya hafi cyane imyaka myinshi kandi rwose akaba inyandiko ye nawe yigeza natinya kuyivuguruza mu gace ka cyenda k'iyo nyandiko yo yasohoye mu mwaka w'2004 agira ati izo nzego z'iperereza mu by'ukuri ntabwo zikora akazi k'iperereza rya gisirikare nk'uko byitwa ahubwo ni uduco twabicanye kabuhariwe Paul Kagame yishyiriyeho ku mibare ihanitse ku buryo baberaho kwica nawe agategekera muri ayo maraso. Ku gice cya 21 Aloyizi Ruyenzi aragira ati urusha abandi kwica benshi kandi akaneza imizi imirambo uwo bidatinze aba yabaye general cyangwa colonel. Ku gice cya 22 Aloyizi Ruyenzi aragira ati ati ikintu kindi General Major Paul Kagame yisangije wenyine ngira ngo ku isi ni uko igisirikare cyose yagihinduye ba maneko bimwe bavuze Jonathan ati yo hazwi batanu haba hari abandi nka 20 batazwi ati kandi bose bafite inzira ziciye ahandi bakamugezaho amakuru ati ni umunyamayeri avanze n'ubugome buhanitse. Ntabwo rero ndumva twarekera ahangaha urumva nagira ngo nunge mu ryo wagiye uvuga hari na Major Furuma na waranyaruka akavuga ukuntu bakoze za kuva muri ayo mashyamba wose bakayumba n'abandi n'abaruraye Gasana n'abamunyuza bari bakiri bato ariko bari baratojwe rwose bakoze akazi nyine ko bakoze za systematic execution y'abahutu ngo bagerageje kujya muri RPA military training wings abo gatanga nkiza na Kivare Gishuro Karama na Gabiro ngo kuva muri 1990 kugeza 1994 iryo hotorwa systematic tuzarigarukaho kuko muri abo harabo harabuzi Jonathan harimo nabo nangenzi nabo bagenzi bacu bazi bakanavuga ukuntu bagiye bakubura muri bafagiye nyine bakubura mu turere tunyuranye two muri turi atuye twa Muvumba Ngarama Bwisige Kiyombe mu Karango Icyumba Kibari Kivuye Cyungo Kinigi Butaro Cyeru na Nyamugari ariko se niye batakuye za butaraho ngaho za Kigali Ngari za Kibungo nta batishe za Gitarama n'ahandi n'ahandi. Jonathan rero mu gusoza aba bantu nabanywe yo maraso ni bakanywa musayi ni nk'ibyo nyine iyo ndirimbo ya ambassadors ba Kirisitu bavuze amaraso bayagize nk'imitobe nagira ngo ahubwo ufate ijambo usoze ariko ako gatsiko tugomba kukabona ibisubizo kagomba kuvaho gusa rero bavuze uti mwebwe bacikacumu mukora iki namwe batutsi bandi ko bizabageraho mukora iki ko azabamara ndetse niza no kugera ku bahutu bakorera ingoma gusa rero sinibuka neza ni bavuze n'abahutu bari mu opposition bibeshya cyane ko ukumara nako batutsi kuzabageza ku mu kugarura MNDCD nagira ngo ibyo nabyo tujye tubishimangira kuko iyo ni inzitizi ikomeye ku rugamba rwo gutsinda ako gatsiko kabanguye amaraso kabakanywa musayi Jonathan ijambo ni ryawe. Ubanza utariho nyuma Jonathan waba uri muri mute nagira ngo mpagarike ikiganiro nshuti mwari muduteze amatwi Jonathan ndabona atabonetse ariko n'ubundi yari yashoje neza nagira ngo muhakanya kugusoza ubwo bidatunganye rero reka reka habaho ubutaha tuzakomeze twamagane twamagane aya manyanga ya FPR DMI irikorera uriya muryango ariko buri wese aruye neza ikorera abanyarwanda twese amoko duturukamo yose uturere duturukamo utwarito twose ijoro ryiza rero ahubwije ahandi naho ahubwakeye umunsi mwiza.